Hello.
DajimSafi.com.
I want a man.
From Basel.
Kizzy piano. You see one a man.
Aye, Bobby.
Aye, ba.
Anta. Twig.
Moshe. Kid.
Wanna kill a gunna nikifeta in a sticker, in a sticker. Eh, sio nyingine inayokita. Speaker, don't try at home. I see view tavunjika. Oh yeah, wanacheza wa baba, wanacheza wa mama na kila lika. Let me see how you dance.
Kama kangaroo, 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 kama kangaroo.
Oya kumeza kucha madensa mecharupa na cheza malume. Ukijua kucheza chini bila kushika uendo malume. Najua na mwaga pesa mikwanja mikwanja tikisa malume. Mendo najua kucheza kuruka kudensi hakuna mwengine.
Kama kangaroo, kama kangaroo, kama kangaroo, kama kangaroo,
yeah.
Kama kangaroo, kama kangaroo,
hey, baby.
Kama kangaroo, kama kangaroo.
Kabisa kine. Kabisa kine, 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 yeah. Hataru, maru mistaru, Kilimanjaro, tucheze kangaru.
Hey! Akizi wana man, biki wana man, yeu wana man, tiga wana ma. Adogo choku wasa, adogo noma. Aboko wana man, hey!